mi basso la figuria, go cacio go che.
Maswaga jayala mtumbani au sio kalia 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 ko sambusa za kale zinanuka gamba tata huyu dada naye ananuka gajanaba tata huyu dada la sambwanda mimi silitaki naogopa yale majanga tata gani kila siku kudanga ukilikuta wesu mambo na utangata wanangu wenye mbona wao wanangata maisha yake yeye ni kungatwa sambusa we mama sambusa sambusa we dada sambusa sambusa mishangazi sambusa ah. Ukisema no we dada inakuwa safi mana nimechoka kila siku ni visasi mapenzi gani mbona kama ya ujambazi mimi siyawezi bola nikose nafasi na ukitaka kwenda wala mimi sikufosi maisha yako jao kwani mimi ni wangapi nalia 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 maswaga nalia nalia juma mimi nalia upandwa mapenzi maswaga sitaki bwana unapenda leo kesho ana mwingine bwana kikana weza kembona napunda sana juma danga langu tena nalichuna sana linajua nalipenda kumbe nalidanganya danganya nalidanganya sihitaji viulizo wesu masuka sasa dunia 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 mkubwa jao wanangu wanazingua anapenda watoto kuliko wale wakubwa eti anasema watoto wanasugua kuliko wakubwa wajui kusugua anapenda watoto kuliko wale wakubwa mapenzi yake noma wanangu misijaona ila nikiwaza nasema mkubwa ni noma hey, mkubwa ni noma watoto wajaribu moja iyo oh. Weta za pogondo uwe Watoto saka utabe Wanangu wa boda boda We wanangu wa maguta Watoto wa biali moja
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.